Look how we sing. Look how we sing.
Oh my calling, I enjoy. Wake up, Bali, now my doy. Walo say my sito boy. Paka sasa wapo hoy.
When the pull it pull, slow down, dude. When the pull it pull, slow down, pull.
Acha cha 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 cha, hili dude ni na majeno.
Pull.
Acha cha 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 cha, hili dude ni na majeno.
Pull.
Dance it koko koko.
Hata kama ujala, usilewe sana, utaleta msala.
Twende pole pole, twende wote 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 pole pole. Twende pole pole, twende wote 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 pole pole.
Dance kikokoko,
hili dude lina majina.
Dance kikokoko,
hili dude lina majina.
Dance kikokoko,
hili dude lina majina.
Pole,
twende pole pole.